naomba nisikie. Ninapoimba huu wimbo, naomba nisikie. Mbele yangu kuna watu wana mahitaji mengi, wanaomba mguso wako Mungu. Mbele yangu kuna watu wana mahitaji mengi, wanaomba mguso wako Bwana. Ninapoimba Yesu,
hudumia kusanyiko Bwana,
hudumia Mungu wangu,
hudumia watu wako hawa,
hudumia baba yangu,
hudumia kusanyiko Bwana,
hudumia Jehova Shama wangu,
hudumia watu wako hawa,
wengine ni wagonjwa baba,
hudumia kusanyiko Bwana,
kuhitaji baba, hudumia wewe,
hudumia watu wako baba.
Wametoka majumbani mwao, wamekuja mahali hapa, haja yao wakutane na wewe Mungu. Wengine wameacha kazi zao, wamekuja mahali hapa, haja yao wakutane na wewe Mungu. Wengine kutoka safari ya mbali, wamekuja mahali hapa, haja yao wakutane na wewe Mungu. Ninapoimba wimbo usiwe kama burudani, tembea katikati yao Mungu wangu. Ninapoimba wimbo usiwe kama burudani, hudumia moja moja Bwana. Wengine ni wagonjwa Mungu wangu,
hudumia.
Wengine hawana chakula,
hudumia.
Wengine hawana mavazi baba,
hudumia.
Hawana kazi baba,
hudumia.
Wengine wanahitaji watoto,
hudumia.
Wengine ndoa zao zasumbua,
hudumia.
Wengine matatizo kazini baba,
hudumia.
Wengine matatizo yote yote,
hudumia kusanyiko Bwana,
hudumia Mungu wangu,
hudumia watu wako hawa,
hudumia baba yangu,
hudumia Yesu wangu Bwana,
hudumia Jehova Shama wangu,
hudumia watu wako hawa,
wengine ni wagonjwa baba,
hudumia kusanyiko Bwana,
kuhitaji baba, hudumia wewe,
hudumia watu wako hawa.
Siwezi kuwainua, siwezi kuwaganga, siwezi kuwaongeza. Tembea katikati yao, tembea Bwana uwaponye. Tembea katikati yao, tembea Bwana uwainue. Wanakuhitaji Bwana, wanakuhitaji Mungu wangu, wanakuhitaji Mungu wangu we. Hey baba,
hudumia kusanyiko Bwana,
hudumia Mungu,
hudumia watu wako hawa,
hudumia baba yangu,
hudumia Yesu wangu Bwana.